Story ilianza like this. Bila nakutana na pain, akili kuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So hili bini mechora. Bila chipata chota. Kumbu unga sana chora. Bila buti ata toko. Gasa likuwa mepagawa. Ninge juu hapa ni tapasha. Alispeka pilika. Hapa bado ni kizama. Kichakani ni disaka. Nikapata nika winda. Mia taskwa rada. Nilianza tukuzina. Sorry, you're enough with a laptop. Change the Bluetooth speaker. Then ka enda kwa kitchen. Ata noodles aliiba. Budi libidi mewasha. Didi letu njiwaza. Bile unga sa mishinda. Ata juwa limaliza. Ata nkipikia umbana. Tuja tundo minasikia. Jasa mitambulika. Nila lea masikia. Budi linjua nipato. Bile nikuwa nasako. Ilibidi nimewasha. Benda letu nkiwaza. Story ilianza like this. Bile nkutana na pain. Hakeli kuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So ilibi ni mechora. Bile chipota chota. Kumbu unga sana chora. Bile buti ata toko. Story ilianza like this. Bile nkutana na pain. Hakeli kuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So ilibi ni mechora. Bile chipota chota. Kumbu unga sana chora. Bile buti ata toko. Shida buti alipo yo duri vizuri buti alipo. Bonda, kuta kuliza mbona tumetoka yu duna na dema jichoka kumbe ungasa kumajo juu sasite usiku alitema mugoka vile nilikuwa mangwadi ncheki yu dema kidozi na tocha ba usiku alivu chichisha shora lipanda diko dirisha vila na nyonya anapandisha hakuna time za ya lalisha bude mtasi na tisha sota kisonga misi kusoma nika mchile likuenda na kola juni lichoma then kabonda then kitande kabonga lakini kitanda nisiko manane baridi likuenda nigonga jude mali tumia bechi kubeba njumo na ngoza kikomba demali hepa na mali lakini aliseti bado nyongi moja ratchet intention shori imaji nchini alinye cheni mbola bile nkutana na pain hakeli kuwa legit jigs likuwa zina dance so ilibi ni mechora bile chipota chota kumbu unga sana chora bile buti ata toko story ilianza like this bile nkutana na pain hakeli kuwa legit jigs likuwa zina dance so ilibi ni mechora bile chipota chota kumbu unga sana chora bile buti ata toko story ilianza like this bile nkutana na pain hakeli kuwa legit jigs likuwa zina dance so ilibi ni mechora bile chipota chota kumbu unga sana chora bile buti ata toko.